want you, I want you. I cannot deny you. I wanna wake up to your smile every day. Please don't fight it. You know I love you.
Chris Rush.
Don't you wanna wake up to my smile every day? Kati pala mu, nange kuwela mu. Omu kwa nangote kuinza kunutama. Sempala mu, nange kuwela mu. Best friend woku tenyeza. I wanna wake up to your smile every day. Please don't fight it. You know I love you. Don't you wanna wake up to my smile every day? Kati pala mu, nange kuwela mu. Omu kwa nangote kuinza kunutama. Sempala mu, nange kuwela mu. Best friend. Smile every day. Kati pala mu, nange kuwela mu. Omu kwa nangote kuinza kunutama. Sempala mu, nange kuwela mu. Best friend woku tenyeza. Tweza totanga.
Chris Rush.